to me.
He is good to me.
Yeah.
He is good to me.
He is good to me.
Yeah.
Yeah. He is good to me.
Yeah.
He is true to me. What is it, dog? Is it joking? He is my friend.
Nakushukuru mimi, kwani umekuwa na mimi, tangu nipoteze mami, ukanipa mapenzi ya kweli, ukafanya mini feel so nice, so nice, mokozi, ukanipanguza machozi, ukaniokota bila chochote, nami ndakufuata kokote popote. Hakuna, hakuna, hakuna.